machozi, mpenzi wangu nikaumia ndani. Hakujua eti ukiniachilia mimi bebe unanikomesha. Hata na watoto waliozaliwa jana wananicheka. She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye muzidi. She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye kuzidi, baby.
Missing you, baby. Would you please come back?
When you was a monele chawa, baby, okini acha mimi na eno wapi. Tangu lini acha sijapata money, na sijawahi kupata mwengine. Baby, don't nalalamika sana. Unana teseka sana. Kwani we haunisikilie huruma? Nana ulinipandisha mlima, nikashuka pembeni, wakamwaga maji uchafu. Nikavumilia mpaka nipate wewe, na sijakupata mimi sitapumzika nani. She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye muzidi. She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye kuzidi, baby. She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye muzidi. She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye kuzidi, baby. Ulinipa chozi, mpenzi wangu nikaumia ndani. Hakujua eti ukiniachilia mimi bebe unanikomesha. Hata na watoto waliozaliwa jana wananicheka. Rudia nyumbani.
Baby, please come back.
She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye muzidi. She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye kuzidi, baby. She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye muzidi. She's a queen of my life. Hatujapata mwenye anaye kuzidi, baby.